waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Safiirka Iiraan u jooga qaramada midoobay ayaa sheegay inuu waddankiisu sii wadi doono programkiisa nukliyeerka ee wax ay ku sheegeen tamar qasdi nabadeed ah. Tan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku adkaysanayo in duqeyntii uu ku dhuftay xarumaha nukliyeerka ee Iiraan ay geysatay burbur aan muddo dheer laga soo kaban karin, isaga oo ka xumaaday sida uu sheegay dadka sida kale wax u sheegay. Ayaama uun kadib ku dhawaaqidii xabad joojinta ee Iiraan iyo Israa'iil iyo duqeyntii ka dambeysay ee Mareykanku Iiraan u geystay ayaan weli su'aashan jawaab loo haynin. Intee in le'eg ayay barnaamijkii nukliyeerka ee Iiraan dib u dhigtay waxyeeladii ka soo gaadhay duqeyntii Mareykanku? Qiimeyn hordhac ah oo ka timi sirdoonka Mareykanka si qarsoodi ahna loo sii daayay ayay ku soo baxday natiijo ka duwan tii ay Donald Trump iyo aqalka cadba soo saareen. Xogtan sida qarsoodiga loo sii daayay ayaa sheegtay in dib u dhaca barnaamijka nukliyeerka Iiraan aanu ahayn sannado ee uu ku qiyaasan yahay bilo. Rafael Grossi waa agaasimaha guud ee kooxda la socodka nukliyeerka ee qaramada midoobay iyo hay-adda la yiraahdo International Atomic Energy Agency, loona soo gaabiyo IAEA, hay-adda oo qiimeynaysay sida ay Iiraan ugu hoggaansantay heshiiskii xakamaynta nukliyeerka. Waxa uu warbaahinta CBS u sheegay in aragtidiisa arrintan ku aadani la mid tahay tan hay-adda sirdoonka difaaca Mareykanka.
Describing this as a very serious level of damage would happen in particular in Fordo.
Waxa lagu tilmaamay tan dhaawac aad u daran, gaar ahaan waxa ka dhacay Fardo, Natanz iyo Isfahan oo ah burbur ilaa xad ah, halkaas oo ay Iiraan kulahayd welina ku leedahay ilaa xad awoodda kobcinta, bedelidda iyo tayeynta uraniumka. Weli se qaar baan burburin, dabcan dib u dhac ayaa ku yimi awooddaas, taasi way muuqataa. Hadda se arrinta muhiimka ahi waa maxaa xiga, ayuu yidhi. Bishii Juun horaanteedii ayay hay-addu caddaysay in ay Iiraan jabisay heshiiskii xakamaynta nukliyeerka, islamarkaasna Israa'iil ayaa weerar ku qaaday Iiraan iyadoo oo beegsatay goobaha nukliyeerka, sheegtayna inay khasab tahay inaan Iiraan loo ogolaan doonin awood ay ku samaysato hubka nukliyeerka. Intaa kadibna golaha sare ee amniga Iiraan ayaa mamnuucay kormeerayaashii hay-adda IAEA iyadoo oo shuruud kaga dhigtay in aan dib loo weerari doonin goobaheeda nukliyeerka. Mr. Grossi ayaa sheegay inay muhiim tahay inay kormeerayaasha hay-addu sii wadaan ilku haynta barnaamijka nukliyeerka Iiraan.
The work will have to continue. Otherwise, nobody will have an idea for his
happening. Shaqadu waa inay sii socoto, haddii kale ciidana kama warhayn karto waxa ka dhacaya gudaha Iiraan. Iiraan way sii wadaysaa barnaamijkeeda nukliyeerka, meel ay ku dambeynna lama oga. Waxaanan hubaa inay qayb ka noqon doonto gorgortanka aan rajaynayo inuu dhowaan bilaabmo, ayuu yidhi. Warbixinta qarsoodiga lagu sii daayay kadib, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii ka dambeeyey oo dhan ku adkaysanayay in duqeyntii Mareykanku tirtirtay saddexdii goobood ee nukliyeerka Iiraan dhaawac muddo dheeraan doonana ay u geysteen. Laakiin hadda waxa uu jeestay dhinac kale, waxa uu sheegay in uu diiradda saarayo ciddii sida qarsoodiga ahayd u sii daysay warbixinta sirdoonka, isaga oo ku tilmaamay mid eex ah oo aan dhammaystirnayn. Mr. Trump ayaa Maria Bartiromo oo warbaahinta Fox News ka tirsan u sheegay in maamulkiisu dacweyn doono saxafigii aan sheegin ciddii soo gudbisay warbixintii qarsoodiga ahayd.
The Democrats leaked an intelligence.
They should be prosecuted.
Who specifically? Able to find it.
Wariye. Xogta ma waxaa sii daayay xisbiga Demokraatiga Donald? Waa in la dacweeyo, wariye. keebaa la dacweynayaa? Ma heli kartaanba qofkaas Donald? Waanu heli karnaa, si sahlan baan u heli karnaa. Waa in la weydiiyo wariyaha, waa sir qaran yaa ku siiyay, waa inaad sidaa ugu sheegto. Waxaan qiyaasayaa inaanu yeeli doono sidaa, ayuu yidhi. Maraykanka iyo Israa'iil ayaa soo jeediyey inay duqeynta Iran dib u bilaabi karaan haddii ay Iran go'aansato in ay dib u dhisto barnaamijkeeda nukliyeerka. Hay'adda IAEA ayaa iyaduna sheegtay inay Iran weli leedahay awood sare oo dhinaca nukliyeerka ah, laakiin aanay haynin caddayn adag oo ah inuu jiro dadaal nidaamsan oo nukliyeer dhis ah. Hay'addu waxay kaloo ogaatay in marka la eego 30 waddan ee awoodda u leh inay nukliyeer samaystaan, ay Israa'iil ka mid tahay 9 waddan ee nukliyeerka haysta, kuwaas oo ay ku jiraan Ruushka, Shiinaha, Maraykanka, Faransiiska, Ingiriiska, Pakistan, Indiya iyo Kuuriyada Waqooyi. Dowladda Israa'iil ayaa si rasmi ah aan u qiranin una beeninin inay haysato hubka nukliyeerka, iyada oo ka mid ah waddamada aan qayb ka ahayn heshiiska adduunka ee xakamaynta nukliyeerka, taas oo ay kala mid yihiin waddamada Kuuriyada Waqooyi, India, Pakistan iyo Koonfurta Suudaan. Iran waxay iyadu ku taagan tahay in barnaamijkeeda nukliyeerku yahay mid nabadeed. Safiirka Iran u fadhiya Qaramada Midoobay, Amir Saciid Iravanina, waxa uu warbaahinta CBS u sheegay in aanay Iran joojin doonin tayeynta nukliyeerka waddankeeda. Waxa uuna intaa ku daray inaan waqti loo qabanin dib u bilaabidda wadahadalada diblomaasiyadeed ee iyaga iyo Maraykanka. Iran way soo dhaweynaysaa wada hadalka, laakiin buu yidhi ma aqbali doonto qodobkan ah isdhiibid bilaa shuruud ah. Dhinaca kale, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay inay dhexdhexaadiyeyaali ku dhex jiraan Israa'iil iyo kooxda Hamas, si iyadoo laga shidaal qaadanayo xabad joojinta Israa'iil iyo Iran looga shaqeeyo sidii taasoo kale looga dhalin lahaa Gaza. Madaxweyne Trump ayaa isna dhinaciisa ka sheegay in toddobaad gudihii xabad joojin laga gaari karo Gaza.
Often asked, and I think it's close, I just spoke with some of the people involved, it's a terrible situation.
Badanaa waa la isweydiiyaa, way soo dhowdahay. Qaar ka mid ah dadka shaqaynaya ayaan la hadlay, waana xaalad aad u xun oo ka dhacaysa Gaza, waxayna nala tahay in xabad joojin dhici doonto ilaa toddobaadka soo socda. Sidaad la socotaana, waxaanu meesha ku bixinaynaa lacag iyo cunto badan, annaguna arrinta kuma loglihin, laakiin waanu ku jirnaa waayo dad baa ku dhimanaya, ayuu yidhi. Qoraal uu madaxweyne Trump bartiisa bulshada 29-kii Juun ku qoray ayuu mar kale ku celiyey in ay labada dhinac heshiiska gaadhaan Gaza ayna soo daayaan lahaystayaasha. Sarkaal Israa'iili ah ayaa isaguna sheegay in uu la taliye sare Ron Dermer uu toddobaadkan aadi doono Washington si looga hadlo xabad joojin, iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahuna la qorsheynayo inuu isna yimaado Washington toddobaadyada soo socda. Netanyahu ayaa sheegay in yoolku yahay Hamas oo laga guuleysto iyo in la haystayaasha la soo daayo.
Of course, we will also have to solve the Gaza issue to defeat Hamas.
Dabcan waa in aanu xalino xaaladda Gaza si looga guuleysto Hamas loona soo daayo lahaystayaasha. Waxaan qabaa in aanu labadaba gaari doono, laakiin wixii intaa dhaafsiisan fursado ballaadhan ayaa ka furmaya gobolka, ayuu yidhi. 20 la haystay ayaa weli ku dambeeya Gaza, iyadoo ay weli Hamas hayaan 30 mayid. Israa'iil ayaa iyaduna weli Gaza ka waday weeraro ba'an, iyadoo dadka degan Jabaliya iyo badanka xaafadaha magaalada Gaza ku amartay in ay qaxaan. Sarah Batra, gabadha la yiraahdo oo reer Gaza ah, ayaa sheegtay inay sugi leedahay dhammaadka dagaalkan 20-ka bilood socday. Waxay rabaan, bay tiri, inay burburiyaan fagaaraha, sidaa awgeed waanu cararnay. Caruurta iyaduna wayna daba ordayeen. Waxa keliya ee subaxii iyo habeenka dhowr shay ay kala baxeen guryaha iyadoo rasaastu sida roobka u dhacaysay diyaaradda F-16ku way ridaa, tankigu wuu ridaa, droonku way weerartaa, ilaahay ha nala jiro. Dagaalka Gaza ayaa bilaabmay kadib markii Hamas ay dagaal kadis ah ku qaaday Israa'il 7 October 2023, halka oo ay ku dileen ku dhawaad 1200 qof, 250 kalena ay la haysta ahaan u ka haysteen. Ilaa waagana, ciidanka Israa'il waxay weerarkoodii Gaza ku dileen ugu yaraan 1,500 oo Falastiiniyiin ah, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka Gaza iyo qaramada midoobay. Maqaalkan waxaa noo soo diyaarisay Biwa Kwan oo SBS News ka tirsan.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.